Oshayala DJ Noms. Oshaya DJ Noms. Ungabacholeni. Shala DJ Noms. Shaya DJ Noms. Ungabacholeni. Shala DJ Noms. Shaya DJ Noms. Ungabacholeni. 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 Difitha nedlala abantwana. Difitha nedlala abantwana. Esikhuphe neshapa amunathi. Esikhuphe neshapa amunathi. Imali beyihamba phezulu. Imali beyihamba phezulu. Difitha nedlala abantwana. Difitha nedlala abantwana. Esikhuphe neshapa amunathi. Esikhuphe neshapa amunathi. Imali beyihamba phezulu. Imali beyihamba phezulu.
Narispina di potlolo. Bokali potlela. Bokali potlela.
Izolo bekumnandi, bengispendi imali ngivala amehlo, bengispendi imali ngivala amehlo. Nabo baby basemjoli, namachita bese atridge. Difitha nedlala abantwana. Esikhuphe neshapa amunathi. Imali beyihamba phezulu. Difitha nedlala abantwana.
Narispina di potlolo.